Basebo ne banyabo abantu ba Katonda mwenna mbalamusiza Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kuwaniriza bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza okusinziira ku mikutu egy'enjawulo, telefayini ez'enjawulo, radios ez'enjawulo, links ez'enjawulo. Bannange basebo ne banyabo mwenna nammwe abali eyewala nammwe mbalamusiza Mukama waffe. Omwandisi omu yagamba, if it is so simple, why is it so hard? Kilo chengeno kuleta, chili so
simple.
Katuna yako lebintu imeka?
Bisatu.
Omurundi kutia?
Gumu.
Mwembi male bisatu, so simple, ngatu komao. Yuruwale runo. Katusave, tato omurundi gumo gezo mkuru, jango tuigirize. Ngomo kezo mkulu, pata kumatuga fe, gagule uo, imitima maso, ulida, kubasikusho mkama fe.
Amina.
Njala kutani kando babu ulide bigambo binu. Timusio na, ebitongole, ama kolero, ama kampuni, kagabe masomero, kagabe mawanga, galina, obubonero bwago. Nafa abantu tulina signatures tusaininga bwebigana tulina ekinkumu buli muntu nabanga alina ekintu ekimwawula ku muntu omuki
omulala
eggwanga lirina akabonero kaalyo buli masomero gonna agali wano mu Masaka ne munsi yonna gayinza n'okufaanaganya uniform naye gayinza kufaanaganya akabonero akabonero kabeerawo signs, logos, seals, flags, byona 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 badges byona bitegeeza nti kino kintu kyawukana n'ekintu ekirala. Fakitoleme zikola ebintu byazo zifulumirako n'ebigambo ebinaalaga kampuni ki, fakitole ki, made where, made in China, made in Italy. Ulina teka kakantuke. Ne unya nyo, naba kola malaro. Nalaba kumalaro. Nge ya kakole ni wabali ya teka ko kampuni ye. Amulalabu wafa, temono unya nyo, muwandi kiroyo. Abantu musite baka na kubaleka. Kumasome nofu wetu asome na mumirembe jafi. Tofa musome ronga tofunye uwa kuwandika. Owala ampano uwandika wakuru, remember. Oyagala bakujukire, remember me. Okumanya abantu bagala okubajukira. Bewandika buli wamu. Basebo ne manyawo. Katonda naye teyandire senseno. Planet Earth eyekitalo. Ennungi etyo eno n'agikola erimu by'olaba n'ebyotolaba bw'amalokola n'alekaawo. Nga tewali ategedde yagikolako bikulirwa nnyaku mina lumu kanfuna soma.
Alo.
Kubikulirwa nnyaku mina lumu wagamba bwe wati.
Osaanidde gwe.
Mukama waffe Katonda waffe.
Okuwebwa.
Okuwebwa ng'ekitiibwa. N'ettendo. N'obuyinza.
Ensonga ki?
Kubanga gwe wabitonda byonna. Era byabaawo lwa kusiima kwo. Era byatondebwa.
Abange ebintu byonna by'olaba ku nsi. N'ebyotolaba. Nebye bavumbudde neba kyavumbula byonna Katonda yabitonda tukikubereka amina yaddala.
Amina.
Nagenda nembuuza oluti ki ekyabeerawo. Tewaliwo kintu ku nsi ekyabeerawo ku lwakyo buli kyolaba ekiramu ekitali kiramu twabisomanga mu primary living things non living things byonna byolaba kabube buwuka bw'ovumbula bacteria, germs, whatever viruses and so on. Ebibe n'ebivumbulwa ku mwezi ku munyenye n'ebirala abanga amawulire amalungi byatondebwa Katonda.
Amina.
Katonda ono naye yali tasobola kukola bintu ebyo n'abireka bulesi n'aleka bulesi n'aleka awo gafula nga tasayininzeeko. Byakolebwa Katonda bitya? Luberebere Sulemu tutandike. Tugenda kugenda ku speed ya yiri yiri.
Luberebere yemo. Olusoka.
Genera dala kati gwe wepimira.
Olubereberye Katonda yatonde gulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde tabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olumu.
Olunaku olusooka Katonda atandise okutonda ebintu ng'alagira bulagizi, nga tabikozesa magezi gonna, talina gwakoppako si magezi ga buntu. Agambye nti wabeerewo obutangaavu, wabeerewo n'ebbanga wakati w'amazzi n'amazzi. Ebyo ne buba akawungeezi, ne buba enkya, lwe lunaku olusooka. Genda maaso.
Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati w'amazzi lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga n'amazzi agali waggulu mu ggwanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokubiri.
Tugenda biyitamu mu bwangu kubanga Bayibuli ogirina.
Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu,
alagira bulagizi
olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ensi n'emera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alaba nga birungi, ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokusatu.
Tugende mu maaso.
Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, byawulenga bibenga ng'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka, bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi. Bwe kityo bwe kyali.
Kyonna kyalagira kibeerawo nga bw'ayagala.
Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuga ng'emisana, n'ekyaka ekitono okufuga ng'ekiro, era n'emmunyeenye. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi, bifuge ng'emisana n'ekiro, era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga birungi, ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokuna.
Ebyaka biteekeddwamu, ebimera gye biri, ebbanga gye riri, byonna gye biri. Genda maaso.
Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Katonda n'atonda balukwata abanene na buli ekirina obulamu ekyawalula amazzi kye gaazaala mu ngeri zaabyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'abiwa omukisa, n'ayogera nti mweyongere mwale, mujjuze amazzi ag'omu nnyanja, era n'ebibuuka byeyongere ku nsi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokutaano. Katonda n'ayogera nti ensi ereete ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, n'ente mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa, Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekiyina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo erimmwe gunaabanga mmere n'eri buli nsolo ey'oku nsi na buli ekibuuka waggulu na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka ogw'obulamu. Njiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere, bwe kityo bwe kyali. Katonda n'alabanga buli kyakoze era labanga kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olw'omukaaga.
Ennaku zonna omukaaga zonna ng'agenda atonda asembezzaayo ebisolo n'omuntu. Kati ebintu byonna biri ku planeti eno by'olaba n'ebyotolaba n'ebyototegedde mannya n'ebinaatuumwa enkeera byonna byaggweera mu nnaku emmeka?
Omukaaga.
Tewabanga waakulimba nti ekyo kitegeeza kiseera kya myaka na myaka. Bayibuli eri kiriya, eri so simple, eruise runaku. Katonda ayogera bwogezi. Oba Qur'ani yatugamba agamboga nti ba
nekiba
nekikola ki?
Nekiba.
Katonda mu magezi ge, mu maanyi ge, mu buyinza bwe yalagiranga mu lunaku lumu, kye yalagira nekibaawo, ate nekiba kirungi nnyo. Tukikubira amiina.
Amiina.
Ennaku mukaaga n'azimala. Olunaku essula eyokubiri esooka eweddeko n'alabanga birungi nnyo. Essula eyokubiri etandika etya?
Essula y'okubiri etandika nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi.
Njagala weetegereze wano, siba olukoba. Ne biggwa okukola eggulu naki?
N'ensi.
Ng'era omuntu yakoze atya? Yasembyeyo ku ssaawa esembayo. Gera maaso.
N'eggye lyabyo lyonna,
n'eggye lyabyo lyonna
Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola.
Lunaku olw'omusanvu n'amala emirimu gye
gye yakola.
Otyo
n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu.
Weewuunye bino ebigenda okuba ku lunaku olw'omusanvu bwe byanjawulo
mu mirimu gye gyonna gye yakola.
N'akola atya?
Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu.
Ddayo.
Katonda naawe omukisa olunaku olw'omusanvu.
Nayo gye batandikidde essuula eyo.
Ne biggwa okukola eggulu n'ensi,
biwedde okukola,
n'eggye lyabyo lyonna,
n'eggye lyabyo lyonna
Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu.
Olw'omusanvu amaze
mu mirimu gye gye yakola.
N'akola ki?
N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu.
Save that statement, gitereze bulungi. Ani yawummula ku lunaku olw'omusanvu? Ani yasooka okuwummula ku lunaku olw'omusanvu? Kyogere na maanyi. Olunaku olw'omusanvu Katonda yasooka okuwummula omusanvu. Baba woogera mu Lungereza bakiyita batya? Seventh day. Bakiyita batya? Kyogere na maanyi. Asooka okuwummula ku seventh day yaani? Gera maaso.
Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola.
Ekyo kimu awummudde.
Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu.
Katonda kati akozeyo ekyokubiri ku lunaku lwe lumu, awummudde ye yennyini. Ate nga Bayibuli egamba nti Katonda takoowa, tabongoota, teyeebaka, naye yawummula ku seventh day. Kati ate n'akola ki?
N'awa omukisa olunaku olw'omusanvu.
Omukisa olunaku olw'okumeka? Ekyo kyakubiri. Awummudde, aluwadde omukisa. Omukisa yaguteddeko nga Katonda. Tugamba tutyao.
Amina.
Ebyo bibiri. Katonda kuumula, Katonda yenyini. Katonda kuwa muchi,
omukisa,
Katonda yenyini. Ekyokusatu.
Nalutukuza.
Katonda yenyini nalutukuza. Mbade nsubira amine ya dala. Damu kati wabiseme bulungi byo nyiri satu zeno zigatero munga siku nyega.
Nebigwa kukola eguru nensi.
Listen.
Nejeria byo lyonna. Katonda namalira kulunaku olw'omu sanvu emirimu gye yakola. Naumulira kulunaku olw'omu sanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda nawe omukisa olunaku olw'omu sanvu. Nalutukuza. Kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola.
Bassebo ne banyabo. Katonda wafa twagala tugambe nti amina.
Amina.
Katonda akola kyonna ekisoboka abagenda mu geyena bawaguze buwaguza. Yayagala plain truth. Omuntu ategerere ddala. Ensi ekyali mpya, just very virgin, yakabeerawo ku nsi kuno. Erimu abantu bameka?
Babiri.
Erimu abantu bameka? Baani naani?
Adamu ne Kawa.
Bagwanga ki? Bagwanga ki munziremu?
Baggulu.
Tetumanyi. Bantu bakatona. Ngena ne pulira bagamba nti sabiti nti onakola musanvu lwa bayudaaya lwa baki. Kakati tegero lwa leero. Katonda wagwanga ki? Osirise. Olabye. So simple. Katonda wa Katonda bwe. Yasoko kuumula ne Adamu ne Kawa ne bamalaika. Haleluya.
Amen.
So eyasokera ddalo kumona kolomu samu sigwe tewaliwo tobimanyi wasanga bisange. Eyasokera ddala ye kabwejungira eyabitonda. Haleluya.
Amina.
Tata wafe jaja fe Adamu ne Kawa ne baumula. Tugamba tutya?
Amina.
Ebintu ebisatu ebyakolebwa ku lunaku lumu kye kino: yaumula, yawa omukisa, ate yatukuza. Katonda ne yeeroboze lunaku lulamba nga Katonda n'ekino nasanyuka nnyo. Katonda yamanya nti singa ddira akabonero n'akafuula ekisolo bajja kukirya. Bwe luba olwazi bali lusendawo. Nteekawo kabonero ki? Kalisanguka. Katonda ne yeeroboza essaawa kubanga essaawa ze zimu mu nsi yonna. Na yeeroboza ekito ky'otosobola kukwatako, ky'otosobola kunyola, ky'otosobola kukyusa 24 hours. N'agamba kuno kuwummula ntaddeko omukisa ate ntaddeko n'okutukuzibwa. Haleluya.
Amen.
Kakati wuliriza ebigambo bino. Bishi ebifuula onaku olw'omusanvu okubeera so special. Bw'amala okukikola ekyo n'akikwasa abantu, to make it more serious. Kuva abiri
olw'omunaana.
Oko genda napaka kule kumi n'olumu.
Jukira olunaku olwa sabbiiti okulutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna gyonna. So naawe wekka, newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde muwalawo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, naawummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa sabbiiti n'alutukuza.
Kaakati omuwandiisi omu yawandiika akatabo Nagamba, it is hard to be lost.
Ntichizibu nyo okubula.
It is very hard to be lost.
Chizibu nyo okubula.
Abantu ababula bakozesa amaanyi manji nyo babule. Kubanga Katonda agezaako okuteekawo obupande bwonna obuli kiriya, endagiriro eri kiriya, ebintu ebitegeerekeka obulungi. Omuntu bwabula naba nga tasobola kuvunaana yakola luguudo, tavunaana ki, wabula yevunaana ye
yeka.
Katonda bwe yali nga amaze okukola ebyo byonna, Adamu, Kawa n'abo bonna abaazaalibwa abaali mu mulembe ogwo bonna bamanyi nti Katonda olunaku olw'omusanvu lwe kuwummula lwe luliko omukisa ate lwe luliko n'okutukuzibwa. Kati Katonda ku lusozi Sinai kyava kiteeka mu mateeka n'akiwandiika bwandisi n'enki
n'engalo ye.
Akiwandiika n'engalo ye n'agamba atya mu mateeka ekkumi, lino etteeka lya kuna, lyetteeka eriri kiriya obulungi. Ligamba liti, Adamu osome, jukira.
Jukira olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga.
Kitegeeza nti olunaku olw'omusanvu luno lwe yawummulirako. Bassebo, kino nakyo kino oti ne underline lwe lunaku lwokka lwe yatuuma erinnya.
Amiina.
Kansiremu. Lwe lunaku lwokka lwe yatuuma eki?
Erinnya.
Tolisanga mu Bayibuli lunaku lulala nga Katonda yalutuuma erinnya. Agambye, jukira olunaku olwa ssabbiiti, new word now coming in, okulutukuzanga. Gena maaso.
Olunaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna.
Gena maaso.
Naye olunaku olw'omusanvu.
Olw'omusanvu.
Ye ssabbiiti.
Clear. Gena mpola. Olw'omusanvu lwe luliko luliko ekigambo ani?
Ye ssabbiiti.
Eryani?
Eri Mukama Katonda wo.
Ako nako sooka okateeke wakati. Eno ssabbiiti so seeri ggwe wabula eri Mukama Katonda wo. Waliwo omuntu omera ngamba eyo ssabbiiti eyammwe, naffe ssabbiiti yaffe ebeerawo nkeera. Nga tebamwe mulina, Mukama yabayamba, naye ffe tetulina. Ffe ssabbiiti gye tukuuma yaani
ya Mukama Katonda.
Kuba amiina mpulire. Eya Mukama ebeerawo ku lwa musanvu. Mark that. Eya Mukama naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda
wo. Olunaku olwo tolukoleranga mu mirimu gyo gyonna, so naawe wekka, newankubadde omwana w'omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwe.
Ekitegeeza luno olunaku si lwa ggwanga nti obali Abayudaaya, lwa Abaisirairi. Agambye ne waba munnaggwanga ng'ali mu nnyumba yo. Olwo kitegeeza nti luno olunaku lwa Mukama lwa bantu bameka?
Lwa bantu bonna.
Abantu bameka?
Bonna.
Nate munzira mu bantu bameka? Bali bameka bali wano nga muli bantu? Wanika tulabe. Kati agambye luno lw'abantu bameka?
Bonna.
Omala kwegaana kuba muntu n'okola ekirala. Gera maaso. Tetunnamaliriza. Kubanga
munnaku omukaaga.
Ennaku omukaaga.
Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu.
Awummula mu nzire mwani awummula? Ani awummula? Ani yasooka okumala ku 7th day? Gera maaso.
Mukama teyava aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti.
Omukisa yaguteeka ku lunaku lwe bayise batya 7th day, olwo Lungereza. Agambye ani ekigyewo? Komawo mama. N'aluwa omuki?
Omukisa.
Olunaku olwaki?
Olwa ssabbiiti.
Tobuzaabuzanga ebigambo ssabbiiti n'ogiwa olunaku olulala. Beera kiriya, teweebuzaabuza. Kiriza kikulemye kikulemye, kitufu kitege kikale nga kitufu. N'aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti era n'alukola atya?
N'alutukuza
mu mateeka ekkumi. Ezekeri 22, soma mpulire.
Agamba bw'ati.
Yanguya.
era mutukuzenga
sabiti ekyokuyiga ekisinga obuwangu mu byonna
era mutukuzenga sabiti zange
agambe sabiti zani
zize
abaye sabiti zani sizamwe leka kweronderamu zeta sabiti yange waliwe yangamba hata bwembala ze bwembala okuvaano siweza musanvu bwembala okuvaano siweza musanvu kati uyumya mbozi kye lwalo lumu katonda yagamba yobu nti gwalete ebigambo ebitaliimu nawe yogera n'omuyinza w'ebintu byonna kati gulwaki obalanga obala abala buto agambye ennaku mukaaga mutukuze soma bulungi
era mutukuzenga sabiti zange era zinaabanga kabonero wakati wange nammwe mumanye nga nze mukama katonda wammwe
bameka bano bagati mukama ye katonda wange akabonero akakulaga signature seal logo flag ekulaga nti oli wa katonda sabiti ne bwotokuba amina bamalayika bakube mu ngalo bewunyiza bagade omusajja oyatudde ensonga mukikubira mbugalo kasi tokkiriza nti mukama ye katondawo ye yakutonda yalabirira omutima gwo yalabirira amawugwe yalabirira obusomyo yalabirira nerves byonna ebikuliko bya katonda n'ebyolya bya katonda tolina bwe weewala kukuuma lunaku lwa musanvu kubanga ye sabiti eri mukama katonda oyinza okukaayana oyinza okunyiiga oyinza okwegatta abanyivu ne muwera mutwalo abanyivu ne bamuwera akakadde nga temuli ku kituufu kisigala kifu agambye mukama ye katonda ogenda maaso twamazeewo ndowooza
kanaabanga
kabonero
olw'12
dusome
era nate nemba wa sabiti zange
atya
okuba akabonero
okubeera akabonero
wakati wange nabo
balyoke
balyoke bamanye nga nze mukama abatukuza
lesoni gye twakamala okuyiga kyovalaba nazisengeka nzigenderedde twazudde nti ani atutukuza yesu kristo mukama waffe aleluya tosobola kutukula tosobola kutukula tosobola kutukula okujja nga yesu yakutukuza kale ebidongo byange nabyerabirayo n'eddoboozi ne ligendera mu lutalo nandibayimbiddemu oluyimba naye wano waliwo abalumanyi nyimbemu oluyimba lugamba nti naye ku lw'ebikolwa eby'obutuukirivu tetuyinza kulokolebwa kale alumanyi tandika
naye ku lw'ebikolwa by'obutuukirivu tetuyinza kulokolebwa abisiima katonda naye tebiyinza kutuggyako musango gwaffe mutunule munawona mwenna bwe mukkiriza yesu munawona kakano mwenna
nange munkubireko ku amiina kwolwo
amiina
mbadde mbagamba ki nti ne bw'onoozimba ekkanisa ne bw'onoowaayo ettaka ne bw'onootwala abantu mu mmotoka y'obwereere ne bw'onooliisa ababonaabona bonna ne bw'onoogera mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu bonna n'obaliisa ekikolwa ekyo kya butuukirivu oluyimba lugambye nti katonda akisiima naye tekikugjako butali butuukirivu bwo osigala n'ekizibu kyo eky'obutali butuukirivu katonda yatutukuza katonda yatutukuza ogamba otyawo
amiina
naye akabonero akalaga nti katonda yakutukuza ye sabiti ya mukama katonda
amiina
akabonero akalaga nti katonda yakutonda ye sabiti ya mukama katonda
amiina
that's how serious it is abalabaka mwemusiza sabiti no teryagulumiza sabiti nanyiniyo yeyajegulumiriza
amiina
nanyiniyo katonda yatutukuza kabonero kyakalaga nti katonda yatutukuza kukuuma sabiti kale isoma isaya 5:8
isaya 5:8 13 lugambye
agamba atya
bw'onookyusanga ekigere kyo ku sabiti obutakolanga byoyagala gwe ku lunaku lwange
olutukuvu olunaku lwange oluki
olutukuvu sabiti n'ogiyita essanyu olunaku lwa mukama olutukuvu olw'ekitiibwa
nabo banaasomako agambye olunaku lwange oluki
olutukuvu
ffe tulina ennaku naffe zetweteerawo ziteke wote wadi azikuganye neto zirangirira ngako butukufu toyina buyinza teka wonga bwe yakala odi yangama sobo lokubala nefo wano era nempeza musanvu mfa wano nempeza musanvu you are right erofu nyeka good neta chirufula sabiti sabiti ya jiteka wo tachi ukemile menashi ya gami ya nze siri mtu chima tuwa musomo kujuzi nze siri mwana wa mtu nze si chusa nze di just ndi true spotless siri kubala siri kufunyiro buenda gira mbanda gide ya gamba lwa musamvu lujakuwa lwa musamvu liba lwa musamvu emile mene emile mene omanyia chintu inzo obutachagala obutachagala tebuchi kati nemwemu wakana mwena nemukanti yukajoba mukazi nebwo mulabe ntunule yoyo mukazi kimfulo mukazi
nedda sebo
nebwo yogerotya kyechinza nokunwanya katonda gameto lunakolo musanvu yesabite kama katonda ho lwe yawo mukisa lwe yawumulirako era lwe yatukuza nebwe chikunyiza nebwe chikukola chitya amazima gasigala mazima amazima galinga sepulinji nebwo jitula kesi tuka amazima galinga kukunyi nebo jitula kesi gale kuluma nyongere ya bilala akangende maso mwagala mbele yo mukuva esula kumina mkaga nsomera mkumina tana tuja kusama kenye lintono tono
abana ba Israeli we bachiraba nebabu gamba ganabo kanabo kanti chichichi no kubanga kuva kumina mkaga la kumina tana witaandikideko
ulotaandikideko la kumina tana kane gena maso
abana basire bakiraba ne bagambagana bo kanabo kandi kiki kino kubanga tebamanya bwe kyali Musa nabagamba nti eyo yemere Mukama ajawadde okulya ekyo kye kigambo kyalagidde Mukama nti mukunganyeko buli muntu nga bwalya buli muntu komeremu ngomwendo gw'abantu bammwe bwe guli muli kitwala buli muntu alitwalira abomuwema ye abana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo ne bakunganya abalala nyingi abalala ntono aho bwe bagera
osomalo akomeka
lwa 18
otyo tusigaye na maso
aho bwe bagera mukomero yakunganye nyingi natafisawo era yakunganye ntono natetaga
otyo rwabiri
orwabiri rugame naye Musa ne batamuulira naye abamu kubo ne balekawo okutuusa enkya n'ezaala envunyu neewunya Musa n'abakwatirwa obusungu ne bakuŋŋaana buli nkya buli muntu nga bw'alya era Musa
kalegerawo kamanyonyole awo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
abaana ba Isirayiri batambula mu ddungu tebalima mmere gye bajja nayo yaggwawo mukama n'abakolera enteekateeka n'asula emmere ng'eva mu ggulu tugamba tutyawo
amiina
emmere bagiyita manu kyekigambo kino kiki emmere nga nungi nnyo tebagirima bulimi naye ng'egwa buli lunaku n'abagamba nti buli lunaku buli muntu akeera enkya alonde emmere emumala komeri emumala n'ennyumbayo bwe mba muli akkiremu mulondeemu temulonda bbiri Mema muli ya pili temulonda satu emmere neegwanga nebalonda naye nga bekakutana n'obeera wakajanja n'olonda nga komeri wandiriddemu n'olondemu n'ekitundu ng'ekitundu kivunda bwe bagamba bbiri nga zezizo n'olonda satu ng'omwenokera ku macya nga weeterezeza mu kabada ogenda okera ku macya gye wabadde oyita emmere yafuuse envunyu n'abagamba nti naye nja gisulanga teterekwa okujjako ku fulaide aga naye kujja kunaku kale kanzi kya fulaide njira kireka naye kunaku olw'omukaaga kubanga sabiti ya nnaku lwa musanvu ku lw'omukaaga buli muntu alonde emmere ya nnaku mmeka
biri
bwe muba muli akkomeri emu mulonda mmeka biri bwe muba muli akkomeri biri mulonda mmeka
nya
naye munnange ekyewunyisa nga tevundeyo
amiina
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 naye nebayeera ab'emputu okuva edda ensi bwetyo bwe yabeera ye ali akomeri emu n'alonda emu n'agati naanoonya enkya bayibuli egandi bwe baatuukanga yo enkya neetegeraki
Ne batagirabayo.
Kubanga Katonda. Wano wenjagala okubayigiriza. Waliwo ababuuza. Katonda ali so specific. Katonda ayinza okwesiba kantu akatono bwe katyo. Katonda bwe mbala okuva wano. Era Omuyisirayiri eyeewugulaza n'agaana okulonda emmere ku lunaku olw'omukaaga. Yasibanga njala enkeera. Katonda ali serious yabagamba nti kwolo londa ya mirundi emeka
ebiri
munakweza bulijjo londa ya mirundi gutya
gumu
katonda n'abatambuze emyaka egyo gyonna ng'agenda akola ekyamagero okwawula sabbiiti ku nnaku ndala nakwata ekalamu n'embalamu ndi yakikola emirundi 12:48
amiina
ezo sabbiiti zonna mu myaka 40 Katonda yakolanga ekyamagero era nga abantu bakimanyi nti ekyamagero kyaffe ekya Mukama kibeerawo buli lwa sabbiiti.
Amiina.
Wow. Bwe twasomye mu kuva 2:10 ne Isaya 5:6 olw'omukaaga tulina kye tujjayo point gye njagala ogyeyo katono.
Kuva 2.
Na point gye njagala okugyayo katono. Ngene maaso.
Kuva 2:4. Olokuna ruga olomunana olokumi olokumi ruga amanti na yoru nako olomusamu yesabiti elimu kama katonda huu olunako olwo tolukoleranga mu mirimu gyo gyonna gyonna so nawe weka newankubadde omwanawo omulenzi newankubadde muwalawo newankubadde omudduwo newankubadde omuzaanawo
eno sabbiiti teriiko nti nze kaŋŋende ensinze abaana basigale nga bakongola kasooli teriiko nti kalakita yo kesigale ng'ekola teriiko nti olw'okubanga ono munnaggwanga si muyudaaya ye kaagende sabbiiti si yaggwanga y'abantu bo
bonna
Isaya nagambye mmeka
5:6 olw'omukaaga ntera nate era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama okuba abaddu be buli muntu akwata sabbiiti
kabeera nga yeegasse ne Mukama buli muntu yenna yeegasse ne Mukama kabeere waggwanga ki ateekwa okumuwona ku lwa sabbiiti
akwata sabbiiti obutagyonoona
tugaba tutya
endagaano yange
buli yenna kasita weegatta ne Mukama bameka baagala okwegatta ne Mukama kino si kirowoozo nti oba nange nga bwe neegasse ne Mukama oba nange kati nkuume sabbiiti oba nange kati oba nkuume sabbiiti waliwo olumu nali mbuulira abantu ne bajja nebagamba nti owange ffe twagala kutubatiza naye kye twagala kufuuka ba 7 CD katwagala tujje tubatizibwe twegatte ne Mukama olunyiri lugambye nti buli eyeegatta naani
ne Mukama
ddamu buli agatta naani kimugwanirira okuwummula lunaku lwa sabbiiti nga yennyini bwe yakola atya bwe yawummula kakati ŋŋenda kusomerayo akantu akalala muntereereza ebintu ebyo basebo ne banyebo wuliriza waliwo ekintu kye njagala wano okunyweza kuva 2 ddamu otandika olusooka olusooka n'olwokubiri awo ozikwate bulungi ezo kuva 2 awo njagala okwate obulungi tutandike bulungi
olw'omunaana kuva 2
nagambye lusooka
olusooka kuva 2 olusooka katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti
atyo gena maaso
nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri
n'olwekyo
mu nyumba ey'obuddu
n'olwekyo va mu buddu
tobanga na bakatonda balala wendi
genda ku lwokuna
tewekoleranga kifaananyi ekyole
genda ku lwokutaano
tobivunnamiranga ebyo
genda ku lw'omusanvu
tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo jjukiranga olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga
ate njagala kulaga Katonda amateeka yagawa bantu baamaze kulokola amarabbajja Misiri n'abajjayo n'abatuusa ku lusozi Sinaayi n'alyoka abawa amateeka wano wenjagala okutegeereza ssebo ne nnyabo amateeka agakwatagana ne ssabbiiti etteeka n'amateeka amalala mateka gawe wabalokole.
Amina.
Gawe wabalokole duo kuve misiri.
Amina.
Gano si mateka gaba samize. Gano si mateka gaba bi. Mateka gaba wabalokole duo. Hero mute na wagamandize na lokole wa. Chimu kakatako okuma mateka gakatonda.
Amina.
Yamala baja misiri. Amateka gano te agaba somere leri. Ne wankuba denga gari wo. Wachiti agaba somera. Elibali baga kolanga wabali. Ene misiri nebitabuka. Bwabaje misiri jebali abaddu. Naba gamba teweko lila chifana nchole. Tobanga na bakatonda barara wendi. Jukilo kutukizo nako na sabiti. Enako mkaka kola ngemini mjojo na. Nako na kola. Agamba bana avalo kole dua. Abantu bonaba dusobu vi. Nebega tane mukama. Beba kuma sabiti ya katonda.
Amina.
Kanziremu. Sabiti ya katonda. Ekumu abantu chi. Avalo kole dua. Abega sene mukama. To inasha chikole nange ngapo sirikide chansi likiriza mwana wangu. Chiketa. Chibaragara. Chijigija. Irapo mutandi siri nantekede chumutekede. Ahu kakoko siriki nange nalinka sirikirideko. Lunaku lwa abalokole muchikubira amina.
Amina.
Okumanyanga lunaku lukuru nulunyuru abalokole abalokole dua. Isankaga mukaga yogere chikameche unyisa. Isankaga mukaga lunyoro rwabiri mwesatu rugamba rutya.
Rwabiri mwesatu rugamba ntya olituka.
Ngatutuse mukuru.
Aulituka.
Hey.
Okuva ku mwezi.
Uh-huh.
Okutusa ku mwezi.
Uh-huh.
No kuva ku sabiti.
Uh-huh.
Okutusa ku sabiti.
Uh-huh.
Bonna abalina omubiri.
Uh-huh.
Bana jango okusinza mu maaso gange.
Sebo ne banyaba amateeka amalago nakagenda kuvaawo nga tuwangu densheno. Tugenda kusigaza sabiti eryo ligenda kusigalanga we eryemireme n'emireme. Buli lwa sabiti bino byona bakata wanguko netusinza luno, netusinza luno, netusinza luno. Katema natukola bya kusaga. Muguru luli rutya.
Luli rumu.
Olwatandika mu lusuku ani.
Adebe.
Nze bigambo nabiddamuko ngabe kyali olubereberye.
Bwekiribane kakano.
Atera.
Bwekiriba.
Bwekyali ku luberebere sabiti yali lwa musanvu. Ne leero lwa musanvu ne betulituka mu nsempya olubera lwa musanvu.
Amina.
Biruma.
Biruma. Biruma.
Biruma. Yesu bwe yajja ku nsi kuno. Yesu bwe yajja ku nsi kuno. Soko some Matayo 5:17 tuulire kyagamba. Yesu bwe yajja ku nsi kuno n'agamba atya?
Matayo 5:17
lugambe.
Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka.
Lwerunyiriri lw'abasamira. Temulowooza najja kudibya amateeka bya buwangwa. Si bwe kiri. Soma tuulire.
Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka.
Oba.
Oba ebyaba nabbi.
Sajja.
Sajja kudibya.
Wabula.
Wabula okutuukiriza.
Genda maaso paka 18.
Kubanga mbagamba mazima.
Ani ayogera? Soko leke nagamye wabwo soma Bible tegera tegera ayogera. Ani ayogera?
Yesu yanyini nga yayogera Matayo. Agamye nti kubanga mbagamba mazima.
Ani ayogera?
Yesu.
Ayogera machi.
Mazima.
Agamba atya?
Ntegulu ne so kutusa lwebiri gwawo
ne nsibye nateekawo biri mala kuvaawo
enukutemu
enukutemu
ne wankubadde akatonyeza
akamu
akomu mateeka
mateeka
tekali gwawo
tukwama tutyawo
okutusa byonna lwebiri mala okutuukirira
so simple to understand so simple Yesu agambye eggulu ne nsibiri mala kuvaawo enukutemu oba katonyeze bye nateeka mu mateeka tebiri girachi
tebiri vaawo
ekikukubya endongo n'ozina n'obuzaabuza ensi n'ogamba nti gavaawo galiwa oyogera gane kubi oba oyogera ku mateeka agamu ag'ensinza oba oyogera ku mateeka ag'ebintu ebirala don't generalize be organized mu yoyogera agambye nukutemu newankubadde akatonyeze waluwa pakati haa butuwa jamu ndagane mpya negachuka eguru ya vao eguru ya vao
netateli vanga o
toi za kutuli imati butuwa tukamundagane mpya Yesu weyaja netujao ya gante mwono za nize naja kudibia mateka abantu bali baloza nti yajja bamukubira kakadingidi Yesu bweyajja nagajjawo Yesu bweyajja nagajjawo osoma mu ndagaano ki yakusatu yakuna yakutaano hakamye nukutemu newankubadde akatonyeze weyateeka koma weebeera weteka full stop wekola ki
webera
okutuse kulu nesulo nibikola ki
beliri kwawo
sabiti ya lwa musanvu kuva kukutonebwa kwensi ya musanvu lwa lero ya musanvu nga tusemba kabako bwo muguru
amina
yes yoka luka nya 16 Yesu bayaja
Luka nya 16 agamba naje Nazaresi je yakulira Yesu naje Nazaresi je yakulira kulunako lwa sabiti naingira mukunganiro ngabo yali empisa ye
naimirira
okusoma
sokole kiwano tutegere ebintu bibili ebikulu ani agenze Nazaresi
Yesu Kristo
kulunako lwachi
olwa sabiti
duli okuva mu lusuku adeni luli nayingira mukunganyo kulunako lwachi
olwa sabiti
naye kenjagala osazeeko swala ko gwayogera ebirala sirikako agambye ngempisa ye bwe yali Yesu kugenda mu kanisa kulunako lwa sabiti yali nchi
yali mpisa ye
lwachi mpisa ye kubanga yatekawo sabiti yatandikira mu lusuku adeni okuva mu squad nawo nampisa ye ngali muguru twalabye yava muguru okujja mpisa ye kino si kipya okusinda ku sabiti original back to the roots original yali mpisa ye era bagenda okulabanga naye atuuse nababuuzize ekibuuzo ekyatekesaawo emyaka 33 kiki yali ayagala kuyigiriza abantu mpisa ze tugamba tutyawo
amina
amekaba akalo kwate mpisa za mukama wafe Yesu Kristo kubanga ye mukulu wafe mugande wafe imkana wafe mugana wafe agabe yali mpisa ye leta kola sabi na ingina mukunganiro na sinza Yesu yatuka ekisera na avao ndagala kuita mufunze mangu bwe yavao ne bivao genda biko la batume 13 osomole 14 somo lwa 27
olwe 14 lugambye
ebyo Paulo
naye bo bwe bayita okuva mu Peruga
ne
batuuka mu Antiokia
olwo Yesu yagenda dda muggulu
ekya Pisidiya
ne
bayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwa sabiti ne batuula
abantu bakalu kutugamba tati sabiti yakyuka ngate Paulo Yesu yafa in fact Paulo kino wakikolera nga tulimu AD 45
ediana mutano
Yesu kasokedagene miaka na muetano na yagamba ne bayingira mukunganiro kulunako lwachi
olwa sabiti
gwagamba nti ekitukumya olunako olulala kubanga Yesu lwe yazuukira okijja mu kitabo ki bw'oba okijja wala nze nkusonyiwa naye gwe sijja kukkiriza yagamba nti akijja mu Bayibuli akijja wala tumuleke kubanga ddembe lya buntu okweyiya naye kya Bayibuli kireke agambye nayingira mukuŋŋaaniro kunako lwaki
olwa sabiti
nebatuula
lwebe 14
kati kati otuluveko kati geno nsomera yali ADF45 nsomera bikolwa 13 ate watulwa namwe biri lugamata olwa 27
sinalusoma nti kubanga abatuula mu Yerusalemi n'abakulu baabwe bwe batamanya oyo newankubadde amalobozi g'abannabbi agasomerwa buli sabiti
ekigambo sabiti kikyaliwo tuli mu ndagaano mpya New Testament lwaki togenda kono osomako enyiriri endala
olwanamu ebiri
lugamba bwe bafuluma ne babegayirira okubabuulira ebigambo bino ku sabiti eyokubiri
ekitegeeza nakata akati sabiti nga bewedde kutugendeeka tukabe ku sabiti eyokumeka
eyokubiri
ekitegeeza kya sabiti kyali kikulu nnyo katugendeko mumaaso bikola 17 no time
Orwana mwenye lugambye.
Tunalusoma.
Awo kusabite yokubiri.
Ne
bakungana
nga
kibuga
kyonna.
Okuulira ekigambo kya Katonda.
Tugamba tutya.
Amina.
Abemasaka mwe bale kungana kusabiti ya Mukama. Genda, 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 genda. Tushomere kumbiko la kumina msambu.
Olusoka.
E, paka kuloku satu.
Agambia tineba itamu Amphipoli. Ne Apollonia. Neba tuke Thessalonica. E, yariye kungani yoli yaba Yudaya. Awo Paulo. Ngabwe yariye mpisa ye.
Jagala kamara. Genda masu.
Na ingira mubo musabit satu. Na wakana nabo mubyawa andikibwa.
Empisa ya sose kubera yani.
Ya Yesu.
Kati empisa yani.
Ya Paulo.
Neba ne eyo mpisa. Bameka bagado kubane empisa ya Katonda. Unange biruma. Na inga bibitufu. Biruma. Na ebi ebichi.
Ebitufu.
Ebitufu. Sabiti. Kakati ebiro labio na. Amumbise kukubanga bine vienjo kedi ndabi mubite kedinyo. Nze njagala kugenda mangu ku speed. Bwe kibanga lunaku olwo ye sabiti. Tewali bujulizi bwonna mu Bible ya Katonda eno. Ewulaga ndi sabiti yakyusibwa. Olunaku noluyitibwa sabiti mu ndagaano empya emirundi ataano mu mwenda. Mu kitabo kya bikolo by'abatume mwokka kibalirirwa okwogera ku sabiti nga bazimenya kinaana mu nnya. Tewali bujulizi bwonna. Nsiramu, tewali bujulizi bwonna. Bible eno nga gyokuta okujja ng'osomye kitabo kirala. Obulaga nti sabiti yavaako ku lunaku lw'omusanvu. Tekiriyo. Katonda, olunaku olwo lweruliwa. Ndowooza nkyanguye. Bameka baagala okulutegeera. Wendi katulabenze nkolenga ekintu nga mwe mumpadde obuyinza. Ndeete ndeete.
Leeta!
Bameka baagala nti leeta. Fine. Hawonsigala kiria. Njagala kusoka kula kula. Katonda tatuma nga nakuza wichi. E nakuza wichi ezo zo ulira. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tabituma nga. Katonda yakoze ebintu bibiri. Ye nakube yali azogera mu kutonda. Yaziitanga namba.
Mwendo.
Lunaku olwokubiri. Lunaku olwokusatu. Bwatuuka ku lw'omusanvu kye twewuunya. Dona alubatiza. N'agamba nti lunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katondawo. Mbadde nsubira amina eya ddala. We lunaku olubatize. Kanziremu. Katonda totuwakanya wano ng'oleeta amagezi go. Ate Wednesday ojiyita otya kino. Ate Thursday. Ate Saturday. Wadde Saturday. Wadde Sunday tekyava muggulu. Amannya ago gonna gatuumwa abantu baali ku planeti eno mu mawanga gaabwe okusinziira ku nsinza yaabwe abalala kusinziira ku nsamira yaabwe. Ne bagenda nga bagatuuma amannya nga bwe baakola batya.
Naye
Katonda bw'aba ayogera kwe nnaku ze agamba olusooka olwokubiri olwokusatu n'atuuka olw'omusanvu lwo n'alugamba atya yeki
ye sabiti.
Mark that one. Kijja kuyamba okutegeera gye tugenda maaso. Katonda yaziwanga namba kyofalaba. Yoba kino nkirise mangu. Ye lwaki sikirete mangu nga n'obudde bwebu. Ndeete ndeete
leeta.
Chofolaba abantu abagenda okugenda mu geyena bagenda kuba bamativu bulungi siba sanyufu naye baki
bamativu
fa bagenda muggulu tugatta byonna tuli basanyufu tuli bamativu. Haleluya.
Amina.
Katonda kufale natani kukugira njogero kutegeza abantu. Katonda akola chone kisobu kolokolewe.
Amina.
Akola chone nano lukungana katonda kulaga chisache.
Amina.
Nani taba ntutoba sasude teba kusoro za sente teba kala za kateme teba ina na chibo cheba isawan. Wabula boba lirwede kuteka mwesimi lwachi. Siku banga baina chevageno kufunamu. Na yeba antubalo kolewe.
Amina.
Katonda ya kukuma noto faka benje noto fabulwade. Ojote gira mazima.
Amina.
Katonda akola chone kisoboka. Ote gira mazima. Kati muna kuchavaya gara tuzite gire bulunji. Na kola buwati. n'agamba ti abantu bano obutazikirira kabazikirire nga bategeddeko. Genda obikule mu kitabo, bakiyita Luka. Luka essuula ya 23. Bw'oba osoma, bw'oba osoma Luka 23.
Luka 23 tuvudde ku lunyiriri olw'ataano.
Genda maaso.
Kale raba, hey. Omuntu erinnya lye Yusufu, eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newankubadde mu kikolwa kyabwe.
Sokolekera, muwuliriza bameka bawuliriza babo, towulirize wano okimisinze damusome.
Kale raba, hey. Omuntu erinnya lye Yusufu, eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe,
okay.
Newankubadde mu kikolwa kyabwe, owe Alimasaya, ekibuga eky'Abayudaaya, eyali alindirira obwakabaka bwa Katonda, oyo n'agenda eri ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu n'aguwanula.
Bitandise okukyuka, n'asaba omulambo gwani?
Omulambo gwa Yesu.
Kitegeeza Yesu akoze atya?
Olwafudde,
olwafudde, genda maaso,
n'aguwanula,
n'aguwanula,
n'agusinga mu lugoye olwa kafuta, n'amussa mu ntaana eyabaggibwa mu jjinja, omutateekebwanga muntu.
Soma kitabo kise babantu
ndi muluka
meka
esura ya 23
23 lunyiri wako meka
natandikide ku lwatano
ehe gena maso
agambye lwatano mwesatu agambye nti naguwanula nakusinga mu lugoye olwa bafuta namusa mu ntaana eyabaggibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale
kale
lwali lunaku lwakuteekateeka sabiti ngene bakenca n'abakazi be yava nabo
gendera ku biragiro. Yesu lwe yafa, Yesu lwe yakola ki?
Lwe yafa,
Katonda yagala abantu bategeerere ddala amazima ga Katonda mu ggulu. Yesu lwe yafa ng'enkya lujja kuba lwa sabbiiti. Kansembere wana onyigenga naye nkyogedde. Yesu lwe yafa, yafa ng'enkya ki?
Sabbiiti.
Sabbiiti mu Numbers lunaku lwakumeka?
Lwa musanvu.
Kyogere mu Lungereza.
Seventh day.
Olw'omusanvu tusabatya mu Lungereza?
Seventh day.
Yesu yafa ng'enkya seventh
day.
Kati kitegeeza yafa ku lunaku ki mu figazi?
Lwa mukaaga 6.
Tokyagala kyekiwandiikiddwa mu Bayibuli. Naye Katonda n'abamugerengetanya bano n'abajja okutuuma amannya. Waliwo eyawandiika Bayibuli ye n'akozesa amannya gano agaatuumwa abantu bano, ag'abalubaale, ag'abantu, agaaki. Olunyiriri olwo olwatano mwe mmeka lwobadde osoma?
Nkati lwo ndi ku lwatano mwesatu. Lwatano mwenya.
Lugamba lutya?
Nti kale lwali lunaku lwakuteekateeka sabbiiti ng'eneebaako enkya.
Eyawandiika mu Bayibuli eno gye bayita Good News yakijanguya mangu. Onanyambye omusajja ono wa tekinologi n'akiteeka wano mangu n'agamba nti olwo lwe yafa, it was Friday and the Sabbath was about to begin.
Amina!
Nchali ndako suulira kwa amine tegele kika. Computer ye chanonya. Olunako lo Yesu lo yafa. Lo bata mbuzo msalaba. Lo bata lia nyamabamu. Oluo. Oluo. Lo bata kone chikambo. Gudu. Bautu chabatia.
Gudu
Friday. Idwe rutu ukanga ngomanya. Ndiye nchaye chi.
Yes, sabiti.
Is that too hard?
No.
You need a degree? A diploma? Wetaka genda Bulaya? Genda mu America?
Neda.
Eriye ebintu bye tugamba tugenda kuwakana ne Katonda. Naye waliwo ebintu ebimu ng'ekimyaso kigenda kukuba mukubi ogwe bugweri. It was Friday. And this great quarter, Kumina munana kati betuba tujukira it was Friday and the next day was Sabbath kakati munimi zaba na batuma Saturday echo sikatunde yachitumia te kuma Sabbath kakati aga bwova ku Friday banange dalanga wagenda munasale kino chizibu mukama nyambote geza bantu bemasaka bano mukama ansasira omuntu yava mu piwanu wagenda tamu pitu Ngatasobala kumanya days of the week. No. Neda. Ngaba nauli nanti bagenda calling a university degree z'abantu abamu. Ngabala gamana bazifuna mbucham. Buoto manya chinonte after Friday next day Saturday. Wetaka kusaba kulipota ya pitu bajikujeku. So makakati.
Ntandike.
Gwobo soka.
Tulimuruka mundagane mpya ne zaburi.
Soma.
Esule ya bimwe satu ntandikira lwatan.
Njagala wali wenyini wedi.
Lwatan mwenya.
Bano bono tenko koto kwata bigere.
Kale lwatan mu enya lugamba lwali lunaku. Lwakwete kateka nga sabato enetero okutandika.
Esule ya fa lwali lwakuteka nga bozango ye nga bagorola nga basimula bazako mapesa basimula church abali owennanga byana bana bili clear abechiwe bwayo nge nchachi
sabato
ono nafa katoke karaga nakapya bakato bakachuchusa vanjili ne chuchusa tia
vanjili eliko mutwo kugama ta mazika ga Yesu
odio
olunyiryo olugamba lwe lwali olunako olwo kuteka teka ne sabato ngeruma
Hallelujah.
Amen.
Katonda kaka santi abantu bagene mugena ngaba matifu. Waluwe yampaita we chikambe kinene nyo chwante meredde chimenye wo. Timusoma mu Bible ya mwe. Ene ruma.
Vanjiri
atene yogedde karagano kafe fe.
Fena.
Agami Yesu le ya fa. Ngencha yechi
yes sabato
wa Friday no kena mu class ya nasalekati no buzabantu which day goes after Friday baja kuchida mbata
Saturday
kata icho cheta gadiguli banange nacho tichitutese njogerere bange lero chichute mungate icho chirekerawo chitegerekese bambeka ngate icho chitegerekese chitegerekese kati omuntu agana buganyi eka nzo kwange mbangu masi ne kati go asoma chosonkole kina masi bada asoma
Tulimabiri mwisatu kutandike no lwata numwentanu kale lwali naku lwa kuteka teka lwata numwenya lwali naku lwa kuteka teka sabiti ngeneba kencha na bakazi beyafana begaliraya nebagoberera nebalaba entana nomulambo gobe gwatekebwa nebakomawo nebategeka ebyakalosa n'amafuta ag'omugavu
ate kinneewunyisa Gena maso.
Nekuna korwa sabiti. Neba umula ngeteka weriri.
Kwe aluwaza ateteka li akoma ku Yesu. Oko kweteka kunyamanzibe. Kubanga abakazi banabe bali bazara Yesu. Bali bamumanyo kusinga bamumanyi. Bebali batambude na ye. Yali yabala mula dante okufakwa ngete kuchusa sabiti.
Yes.
Enabwe ya fa. Neba joku musiraga. Opa geno kutuka anga sabiti yeko zetia.
Erumi ya ingi te.
Olwoku banga bariba igirizi buwanti okufakwe te kujao sabiti. Neba dayo. Neba umurange teka weriri. Katigwe minobiyo kubendo ungene mitara wenyanja. Emiaka minje jise utuli miaka kubibili mwemeka. Gwe duka antate sabiti ya fahango. Ngaba bananyiniba kugamba. Ti wangi sabiti yeko zetia.
Etuse.
Katuchileke tunagende nkera. Genda masu.
Ngenda kusula ya abiri munya.
Ii.
Au kuna kororu beleberie.
Kakati soko reke. Sabiti yali ya abizibu na yenge ila sabiti. Bafiridua muntu wabu. Kijiyo sabiti.
Meda.
basigala basiriikiridde bati naye bwana mukulu ono yafudde ku sabbiiti agenda kubeera wa ng'akola muzi
mudde
ng'etteeka bwe riri aleluya
amen
omulambo guwumule gwe mukama webale kuleeta amazima gano
amina
bameka basanyukira amazima mbegayirira katonda tebamunyiigira tebamwekalakasizaako kakkana nange nakkakkana kakkana genda maaso
awo ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu
kaakati kitegeeza nti buli lw'omala sabbiiti
mu matulutulwe
oluddako lwe luba olw'olubereberye mu nnaku omusanvu nziramu buli lw'omala sabbiiti nga bweweddeko olugenda okutandika bible language lwe lusooka mu nnaku omusanvu soma
awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku omusanvu
atyo
mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne balaba ejjinja nga liringisibbwa okuva ku ntaana ne bayingira ne batasanga mulambo gwa mukama waffe yesu awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa awo bwe baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa mulamu mu bafu taliiwo wano naye azuukidde
yesu yazuukira ku lusooka bagambe taliimu akoze atya
azuukidde
olwo olunaku lwe yazuukira lwe lusooka mu nnaku mmeka tolina bwona okikyusa ne bw'okola otya ne bw'onyiga otya ne bw'oba n'emmundu kati n'ogijjayo tosobola kukikyusa ekyo mazima gali plain truth soma mu kakikalagaano kennakuwadde naawe soma muvanjiri
endagaano empya nezabbuli egamba wetufuka okusoma awo kumakya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki abakazi ne bajja ku ntaana nga baleeta ebyakawoowo bye baategeka
entaana enkalu
gwe mutwe
naye ku lusooka omusanvu mu makya ennyo ne bajja ku ntaana nga baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne basanga ejjinja nga ligiddwa ku ntaana ne bayingira ne batalaba mubiri gwa mukama yesu
werekererawo kaakati kitegerekese bulungi njagala owekifaananyi kyaffe atuzzeeyo tubadde tusoma awo kwabiri mu ennya vere ale awo wetwagala genda maaso kale agamba nti olwo lwe yazuukira kati nze kansomi wano nze nina wano ekyange wano kirikiriya yeyo nekyange tekigaana mwana wange nkutte bayibuli bagita good news agamba the resurrection agamba very early kati soka osome mu luganda olwabiri mu nnya soma mu luganda awo abiri mu nnya yonna egyoyagala okusoma gwesoma
awo kumaka ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki
very early on sunday morning kyogere mu luganda
awo kumaka ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki
very early on sunday morning ono ye muzungu ekitegeeza mu luzungu mwabogere oluzungu lungereza sunday lwe lusooka kiruma kyannumako tekisoose gwe leka kwefuula muzira leka kukaaba nnyo nga gwasoose okukaaba ffe twakaabakaaba dda ne tusirika
amina
tukubire mu ngalo abakaaba ne tusirika twakaabakaaba dda naffe byatukuba eri ebigwo olina kyoyagala kyomanyidde kyobwokyogera ekyo bwokitegedde agambye very early on Sunday morning. Muluganda akikyusanga nti ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu Yesu lwe yazuukira. Tekyetaaga na magezi ga kikugu gonna. Tekyetaaga. Wow. Very early. Kakati abazungu ate nabo ne bejjako omusanvu. Nina dictionary wano, nkinteeko dictionary law. Dictionary law. Good. Oxford Dictionary of English. Gena maso. Hey gamba. Friday. Go asoma luzungu jao. Soma kati bo basomera.
Agame Friday. The sixth day of the week. Next after Thursday.
Kakati bogena gamu Australia. Tojayo kutota wana nyo. Uriogena Friday. Nebogena German. When you say Friday, you are saying six.
Lubaluwa mukaga Friday.
Kati mbuzati wachifuano tubiogera bwetu tubira goera bwetu kubanga tulabikanga twayononekereyo nabagambye omusajja gambi nataka chai no muwasende nengate ya kusabifu chai
lwachi kubanga,
kubanga lulimi lwategera mvira mwa kusero nenga Starbucks kubanga lulimi lwategera kati okugamba nti luno lwamukaga ngene mpulira ku TV nempulira ne ku radio nenga mama genda kuchiddako Saturday muteke kutulabe Saturday kisomete uli
Saturday mu dictionary Oxford dictionary gamba the seventh and last day of the week next after Friday.
Nkusomere mama ulire mukulike mwe naba seventh day abasinza ku lwomukaga.
Baba.
Seno osirika basi seno gade mukama kansirika. Ataba seventh day. Ataba sinza ku lwomukaga.
Ndokulu omukaga.
Kati gwe tola banga byogera nawe bikutabuseeko mama oba tata. Bananga basemezete basinza kulwa mukaga basinza kulwa musanvu.
Amina.
Chiruma na eche chitufu.
Sunday ino.
Sunday jisome.
Sunday the first day of the week coming before Monday.
Yodikisanule. Basebo ne banyabo kansane na kukubye njogera ngugambe bwabango yagala okumanya sabiti je yava ogenda mu Bible. Haleluya.
Amen.
Bwabango yagala okumanya Sunday worship je yava ogenda mu encyclopedia, ogenda mu history, ogenda mu library. Atuna tadde ku wacho ayino baka mabulira mu sabo nisa. Kale sebo tata mukama wange
ayogere
ngasi ulira tekuli dobozi sibi ulide sewo lija na ata yogede
bimulemye
yogede
microphone mbugoji lina mbuleta wano gwe yachitadeko wano nange nchi ulide buli pada simanjo nuno anabulirira mu byanga singa mategese nale bade nchitegese bulungi kale tunatu
tayogedde
ono teka kedda kasanze bano basikala babira wano ono chabadde naye mbu agamba ategeza abagoberezi akatono uno mulala ono yayo gero litayogera adawita katanike bulungi adayo katanike bulungi nawe tutupapia kona tulile abaye ulilisa sirika abake
kakati Yesu nda Mwaba injeja, enja mwaba kusoka, hati ulia vya yogera. No. Monday is the second day of the week. Tuesday wejo ne, Friday ne, the sixth day of the week. Saturday, the seventh day of the week.
Amen!
The first day of the week. Mwanda, amazimage yogera, nati waka yikiriza wa yikiriza.
Basi. Basi, wero chimaze. Baba
Sunday we're not also
kanywele kutuzi
baba amazima geyogerera bwagambye
basebo ne banyabo
wangi
ababade banyize nyize nange munsonyi we kati
amazima geyogerera
siyagalira dala nagana siigiriza kuvumirira muntu mulala nze nsomesa kituufu gwe wekifuno wekirereza ekituufu kigambye Friday 6 Saturday 7 Sunday
fast
kati birala wetereze weka wow basebo ne banyabo sebo wama msajyo nankoze bulungi nanzijukiza genda maso nabakurani baina cheba gamba kakati agamba shua tene nikaka mwepiri aye kumine mwe gamba abange mwabakiriza ada waba jitazani mweko uru wangolwe sara kuruna kuruwa juma jumebe na uradi
Friday
kane msitukirenga mu mugendejo kutendeleza Allah era mulekenge byamaguzi ekyo kyekisinga obulungi gye muli singa mbadde mumanyi kale sala bweggwanga olwo musasane mu nsi munoonye ku mikisa gya Allah era mutenderezenga nnyo Allah lwe mujja okuganyulwa ono abakkiriza nti ku Friday olwokuba ndoza yo si sabiti aga mugende
masasabaziina
namugenda musinza nga muddayo ku mirimu gyammu kikwatagana na sabiti era bano sibalabe ba sabiti genda maaso Shatene yoku nagamba netugulumiza olusozi waggulu wabwe netulagala nabo era netubagamba nti muyingire mu mulyango n'obuulize era netubagamba nti temujemeranga bya sabiti
amina
era netubajjako endagaano enkakafu abaye temujemeranga byaki
bya sabiti
Shurati yakuna aya yaiyo ajiwandisa ate yo musanvu aya ekikumi nkaga mwenya bino mugenda nabisi kaza wante wetagana kufaayo kupapa era babuuze ebyafa ku kibuga ekyo ekiri ku nnyanja ekyali ku nnyanja awo bwe bavoola sabiti mwewala okuvoola sabiti ng'ebyennyanja byabwe bibajjidde ku lunaku lwa sabiti ne bibakema sabiti yabwe ne birabika kungulu ku mazzi so nga ku lunaku lwe bataabanga mu sabiti tebyajjanga ekyo kyaliwo ekintu twali tubagezesa kubanga bajeemu abakola ku sabiti sinze onagambye baba baki
bajeemu
kyogere mpola shirate yokubiri aye nkaka mukandika musavagamu era ddala mwamanya ebyafa kwaba besukulumya kumwe mu kiragiro kya sabiti kandi netubagamba nti mufuke ng'enkima nyomofu kandi netukifuula ekyokulabirako eri abo abaaliwo mu kiseera kyakyo n'amabega waakyo era nga kyakuyiga eri abatya Allah lwakiserekera nate tukibikulidde nti goberera eddiini ya Ibrahimu eyali omwesimu era teyali mu abo abenkanya ebirala ne Allah mazima ekibonerezo kyekiri lwa sabiti kyategebwa ku abo bokka abaawukanye nayo bwe yawukana ne sabiti waliyo ekibonerezo kigenda okufunibwa lekera awo ebyo
eyokulaani
wow njagala ssebo nsomere Yakobo ned so damo soma Isaya nkaga mukaga 22 paka 23 so kumale kulusoma tyoke tugende mu Yakobo 2:10
ika Isaya kaga mukaga meka
ulavi mbili ulavi mwesatu
Isaya nkaga mukaga ulavi mbili no ulavi mwesatu lugamba nti kubange guru erija nense mpya byendi kola kwe bilisigala mu maso gange kwayogera mukama kwe bityo kwe bilisigala esadde lya mwe nerinya lya mwe olwabiri mwesatu awo lulituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku sabiti okutuusa ku sabiti bonna abalina omubiri banajjanga okusinziza mu maaso gange bwayogera mukama
agamba on every new moon festival and every sabbath underline every
sabbath
people of every nation will come to worship me here in Jerusalem. kitegeza ki ngabe kyali oluki
olubereberye
bwe kiri nedi
ne kaakano
era ne mukulu bwe kirikola ki
bwe kiriba
basebo ne banyabo singa oli akubuuza nti omuntu oba omuntu oba engeri omuseveni sida asokera ddala yasokera ddala twamutegedde yaani
ye katonda
asibawulira yaani
ye katonda
mu bantu ate yaani
adamu ne kawa
kazi yaani
ne kawa
bajjajja febo na bali bakwata lunaku lwa musanvu yesu bwe yajja nakwata lunaku lwaki banabbi ne bakwata lunaku lwaki abatume ne bakwata lunaku lwaki bameka baganange ngakwata lunaku lwa musanvu sirina kirala kyonna kikaluba abantu kye batya lulimi lwe lubatawaanya ekigambo kino kye bayita Seventh Day Adventist kankinyonnyolemu wano katono kitegeeza abakuuma aba Adventist kitegeeza abalindirira okujja kwa Mukama waffe naye nga bakuuma olunaku olw'okumeka
olw'omusanvu
olw'omusanvu kye bayita Seventh Day Mukama lye yawumulirako n'aliwo omukisa n'alutukuza. Question, tokiteeka mu boxi kanjyebuulize okuuma sabiiti kutulokola? Answer, no. Kutuyamba? Answer, yes. Kutuyamba tutya? Tuba tuzze mu maaso ga Katonda, tulina akabonero ka Katonda, Katonda ye yatutonda, Katonda yatutukuza. Bwe tujja gyali atukolako n'atulongoosa n'atutukuza. Buli naku mukaga mukole emirimu naye mujje mu maaso gange buli lwa sabiiti. Sabiiti si yerokola, Yesu yalokola.
Amina.
Kakati leka kulimba bantu bwabanga yalokola, lwaki Yesu yagendanga mu yeekaalu bwe kiba sabiiti yeetagisa? Lwaki ku sabiiti agenda okusinza ngate sabiiti egiraki
yeetagisa?
Lwaki? Era kankutegeeze gwagamba nti zaavaawo kankulabula ekirala kye kino endagaano eno empya yawandikibwa wesewo n'emyaka egisukka 40 kasokedde Yesu agenda. Esikale gamba nti sabiiti ya Saturday enkadde kyeyogera. Waliwo yangamba omanyi mmwe eddiini yammwe mpya mpya nnyo yakajja singa yajjirawo. Ne mutulira ne ngamba Katonda nyambe mbeere mukkakkamu muddemu naye mbadde ngena muddamu ekinene. Kiki ekinene kye nalingeno mpaka namugamba taata kiriwo ekipya. Ekipya kye kyatandika mu lusuku adeni oba kino ekyajja myaka 3 n'ebiziyitamu nga kasookedde Yesu ava ku nsi kuno. Ekipya kye kiruwa? Okusinza ku sabiiti Saturday ye original.
Amina.
Kyabaawo dda, kye kiriwo, kyakubaawo emirembe n'emirembe.
Amina.
Kwe kukiyita olw'omukaago olwo lulimi lwo ludikya. Oba oyogera luki?
Ludicha.
Lulimi lwa Katonda. Saturday is the seventh day of the week.
Erwa musanvu.
Yakobo 2:10
agamba nti kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna
gonna
naye n'asobya mulimu ngazizza omusango gwa gonna.
Nze nno kambabuulira ekyantawaanya nange kikino olunyiri olwo lwantabula nnyo. Sali mukafiri, sali mutemu, sali muzi. Naye olunyiri olugamba nti bw'oba okwata amateeka gonna n'osobya mulimu naye nga nze nagenda okuzuula nga kyentabulatabula kye kigambo sabiiti kino. Naye ngamba nti ekitegeeza bwe sukuuma sabiiti nabiri ebirala byenkola nkola bya bwereere. Katonda alinayo makisi egyenda ku 10.
Edda.
Ngenda okwetegereza Katonda agaba guudu oba puwa ful. Talinawo makisi za makatikati. Either I get it right or wrong. Ngamba no, bwe kibanga bwe mmenye etteeka lino bamenye amateeka gonna eira nkagamenyere eddala oba kangenda eddala eri Katonda. Nze ne nsalawo kugenda eddala eri Katonda.
Amina.
Bino byoyogera nswala akyogera nti bajjajjange basengange banayogera batya bano bonna baziisi. Bonna baki?
Baziisi.
Bonna baki?
Baziisi.
Tebalina kakwate ku bulamu bwa mwoyo. Tebayo mtu akutisa tisa. Tebayo mtu akubuza abuza. katonda bwayogera bagozo atya
ayogedde
somo lunyiri olulala Bebulaniya nya mwenda
kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti
awavanyinagikwata agisome genda maaso
kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti eri abantu ba Katonda olw'ekkumi kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu kije kale tufubenga
ako ke mbadde njagala kale tukoleki
kale tufubenga kale tufubenga
tukole tutya
okuyingira mu kiwummulo ekyo omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri ey'obutagonda
lwaki akiise kufuba abantu batukambuwala nnyo lumu twabuulira awantu omuntu ne yeewaayo enkeera ne bamuleetera emmotoka nga nnya nga ziva mu bantu abakulu ng'ate bannaddiini bwe baamulumba nga bamubaganda be bakadde be ne bamuyombesa nnyo n'abatunulira n'abagamba ndeewuunyiza muli baganda bange muli bantu bange tubadde tusinza ffenna nazimba wano essabo tewali mmotoka zajja kunvunaana ssabo lino so nga kitaffe talina ssabo naye nze nasalawo n'ensamira n'ensabira lubaale waffe wonna tewali yanvunaana mbadde njiisa wano omwenge teri yanvunaana bwe mbatizibbwa bwe nkuuma ssabbiiti ne muleeta emmotoka okunvunaana kati nno nkitegedde kirabika kino kye kituufu
amiina
lwaki akitegedde lwaki musitula amaanyi amangi ku muntu akoze ekituufu abantu bayinze ne mubaleka bazimbye amasabo ne mubaleka ne bazaalya ku lujja ne mubaleka ne basiba enviiri ezaakula zita ne mubaleka ne bayita obwerere ne mubaleka omuntu n'agenda okusinza ku sabbiiti omuntu n'abatizibwa nti nkugobye mu kika sijja nakuweerera tikyakuzaala kikwataganira wa n'okungoba bayibuli kyeva ennyonnyola nti abantu bonna abaagala okugoberera katonda banaayigganyizibwanga
amiina
omukyalo omu yakifuna rafu omwami we n'anyiga nagati ogenda okusita okusoma kulo omukaaga nanti ye bwaluyita n'ayita abakulu bona bana ne bajja ne bakuŋŋaanaawo mu ddiiro ne bamugamba nnya osazeewo okuleka ekintu ekituufu nagandi kiruwa n'agamba bakulu balina baga naye basajja bakulu bannange mbassaamu ekitiibwa naye mbeewuunyiza omwami ono yawasa omukazi owokubiri ayina n'owokusatu temujjanga wano kumuvunaana temumunyegangaku kakati nze akoze ekituufu ne ngoberera ekiri mu bayibuli nze mbasitudde mujje munnyonnyole nze munyongedde amaanyi okukitegeera nti kino kye kituufu katugende mu maaso
amiina
ono kyabadde annyonnyola mufubenga mufubenga naye tetumufubanga mujeema sibagambye kujeema ffe abakulisitaayo tuwangulira ku maki bannaayo
ku mavivi
saba abantu abakuwakanya abakuwakanya abakuvoola bambi tobakaaba bukyayi tebannamanya bambi tekinaba mubikulirwa musabire akitegeere so muvanjiri
vanjiri Bebuleyi nya olw'omwenda lugambye nti awo nno wateekwa okubaawo ekifo ekirala eky'okuwummula ekitegekeddwa olw'abantu ba Katonda ekiwummulo eky'olunaku olw'omusanvu anti oli aba ayingidde mu kiwummulo kye naye aba awummulidde mu mirimu gy'abaddeko nga Katonda bwe yawummula ku jijye tusale gonna nno tusale gonna nno okuyingira mu kiwummulo omwo
abange tusalego
tusalegonna
wabule wasubwa olw'okugoberera obutawulira bw'abali
n'osubwa olw'omusajja n'osubwa tirwa mulimu n'osubwa olw'abaziisi bameka bagaze sinagasubwa yimirira nkusabire tugende tetuyinza kusubwa nze nagaana okusubwa eggulu. Ebintu bisatu ebikola omulundi gutya?
Omulundi gumu.
Ekisooka, Katonda yawummula. Ekyokubiri, naaliwo omukisa. Ekyokusatu, bameka baga nti ebyo n'ebisatu mbyagala Mukama abinkoleko. Njagala kuwa magezi. Bw'obanga sabbiiti bw'obadde ogiyita lwa mukaaga era nga kw'olimira, kw'okolera emirimu gye emirala, lwakubanga obadde tokitegeeranga. Bayibuli egamba nti ebiro by'obutamanya Mukama teyabibala, wabula akulagira kaakati okwenenya. Bw'oba obadde sabbiiti ogitegeeranga naye ng'ogitegedde olwaleero, ng'ogitegedde olwaleero, jangu wano nkusabire nze ngende. Katusabe. Taata omulungi, otukoze bulungi okwogera gye tuli ffenna ng'ekibiina. Obaka buno tebwange si bwani ffenna bwaffe ng'ensi, kubanga ogambye nti buli bantu abeegatta naawe banaakumanga sabbiiti entukuvu. Mukama oli Katonda atalangira. Ebyatusobako byatusobako bwe bitu bwe byatandika. Naye abantu bano bonna bayimidde bagamba nti baagala kugenda mu ggulu. Basonyiwe, bawandiike, batuse mu bakabaka obw'omu ggulu.
Amiina.
Ndaba wano waliwo abayimiridde wano kumpi ddala wano, kabaka nti baali tebakimanyi bumanya, bakitegedde, baagala kukissa mu nkola. Katonda ayinza byonna, bawa amaanyi ag'obuwanguzi.
Amiina.
Ensinge bawakanya, ensinge bavuganya, ensinge bagobaganya, Mukama bawambate n'emikono gyo.
Amiina.
Ng'abantu babawanduukulula mu bitabo by'ebika byabwe, babawanduukulula mu baana be baazaala, bawandiike mu baana b'ozaala.
Amiina. Amiina.
Kitaffe omwagalwa, abatalina nsimbi bazifune, abatalina mirimu bagifune, abasoma beeyongereyo. Tokkiriza. Omusajja Dawudi agamba, nali muto kaakati nkaddiye, sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa. Newankubadde abaana be nga basaba emmere.
Amiina.
Tokkiriza bano abeewaddeyo abatuukirivu okulekebwa olwaleero luno.
Amiina.
Bawambatire, banyweze ennimiro zaabwe, ebisibo byabwe, pulojekiti zaabwe, byonna bye bakola, pozisioni zaabwe, zonna ziraba omukisa.
Amiina.
Beeramu n'amaka gaffe, beeramu n'obulamu bwaffe. Eddoboozi lino lye tuwulidde olwaleero nga lyogera, nsaba liwerekere abantu bano abateewaddeeyo, lyogere ekiro kyonna.
Amiina.
Ate terisirikanga okutuusa omuntu oyo ng'akoze ekituufu.
Amiina Mukama.
Abantu abalabira ku TV, abawuliza ku radio, abali ku internet nga tebakukkirizanga, nga badde babita bya kusaaga olw'ebipositioni zaabwe, olw'obugagga bwabwe, tobaganya kuwummula okutuusa nga bakoze ekituufu.
Amiina.
Bw'onootukolera ekyo, onooba okoze byonna. Tweyanze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.